57 njo hapa uzuni Tanzania RIP baba nakukumbuka John Pompe Luke Chris Mitambo twende hapo
Achanki baba Nasma
wetu nakukumbuka tumepomis RIP, we'll rest in peace. We're to Napo Kumboka, to Mekumis. RIP, we'll rest in peace. We're to Napo Kumboka, to Mekumis. RIP, we'll rest in peace. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Ayupote na duniani. Baba, atumuone kipenzi. Baba, ayupote na duniani. Baba, atumuone kipenzi. Baba, uwezi kuanza moja kabla ujaanza sifuri. Alikuwepo mheshimiwa Magufuli. Mchapa kasi jemedali mashuhu. Miaka michache lakini mbona kiburi, kiburi, kiburi. We baba ukua natamani ufufuke ushabaki makapi. Unakumbuka ulofanya mangapi. Mana uko tunaputa na mashati satunaenda wapi. Satunaenda wapi. We tunakukumbuka tumekumis. RIP, we'll rest in peace. Tunakukumbuka tumekumis. RIP, we'll rest in peace. Tunakukumbuka tumekumis. RIP, well rest in peace. Uwepo wako ulikuwa wa samani. Hamsini litumika dukani. Lakini sasa tupati amani. Kodi zipo juu zinaumiza kichwani. Tabaka la mauti tilisilo na uwen. Hatuna kimbilio kila siku kilio. Ajira patashika Magufuli baba wetu na kukumbuka. Mungu wa kurehem. Baba pumzika kasi endiri. Mama wajibika Mungu anabariki. Hata bless tutafika. Haina kuchoka so za Kiafrika. Wetu na kukumbuka tumekumis. RIP, we'll rest in peace. Wetu na kukumbuka tumekumis. RIP, we'll rest in peace. Wetu na kukumbuka tumekumis. RIP, we'll rest in peace. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Anke kwepo baba nisinke wasa. Baba kipenzi na mpenta. Ayupote na duniani. Baba, atumuone kipenzi. Baba, ayupote na duniani. Baba, atumuone kipenzi. Baba. Hey, Magufuli tunakukumbuka. Hey, kwa mazuri so kwa mabaya.
Majonzi.
Hey, majonzi metawala.
Majonzi.
Hey, 57
Sijande.
Hey, Chaka Chinja.
Mwe hapu.
Hey, Bapeto Lumela.
57.
Hey, Chanki Supplier.
Hey, Bata Kujuli.
Hey, Masudi Pilato.
Hey, Soja Bashite.
Hey, Yusko.
Dazo Shinasi.
Hey, Baba Isha.
Hey, Moradi.
Hey, Mwanzo Mwisho.
Hey, Okwiketo.
Hey, Adizo. E macho,
e twalikinyo,
e mweusi, e lasta,
e msilabende,
e nigadosi,
e midundomia,
e 57, e
atucheke,
e kivule mabegani,
e watulivu,
e chaksi chanika,
e msokonyole majita,
e maxpendabo chama,
e loketi gang,
e kivule femkumi,
e nkomekabu,
e majoe kwa nkosoma, e mbezi chaka, e mamelodi, Hey Sobibo. Hey Machisi Sabini. Hey 57
Muziki hapa kitani kwako na chunkysupplier.com.